she stand up again. Remix. Hamtuweza nisahau mifasiko, hasira na hasira na upendo baguzi kwa shika dawa mwezi yona mesahau mnazarau. Hamkumbuki nilipotoka nilivyozota mdogo pangarau. Nishai simari kitu bora kesho nione siku majaribu na yatenga na yakata bila kisu. Kidume bora nkose leo ila kesho njitume. Mwezi kinda mwezi shinda na kila siku mnaunda tumbe. Mwenyezi ndo anajua na ndo yeye amenichagua. Kwenye jua mnaungua, kwenye mvua mnasaura na kukua. Maneno nazunguka kama mkanda kwenye kiuno, kwenye court na washak kwa mikuno. Move weight like sumo no fear. Na swaga za watoto rangi nyingi mpaka macho naumia. Pekee mnanisikia bado driver kwenye njia. Kama seva sio kazi kuwa ifazi mnaumtania. Mchaka mchaka siwezi choka hata buti kitoboka. Na nisapa siforaka ujua vivu na tobota. Domana sitoki poka na kaza isije nyopa. Ngome imara kimduara taratibu na wokota. The microphone doctor mika ushoka salam. Serikali na yongoza kwa nizam. And I'm the number 5, 4, 3, 2+1. People like me goes in the mighty full of Mendo, El Magnifico, Shuma, King Kongo, the history, my job, kira sikum tashaga. El Magnifico, Shuma, King Kongo, the history, my job, kira sikum tashaga.
Kunacha na mdundo kwangu ni mchezo simple, nifuate nilipo. Jono zima rudi gripo, wana na minia mchongo po clear, mulize duke. Na misari konde weka sura tupasuke. Chataka puma duma, bishi tafuna chuma. Milele ntabaki bele matusi kurudi nyuma. Jifunze kuchana, cause I'm the universal college. Legend kapa ridi na zidi kutema knowledge. Taji ya king wa rhymes, nimevalisho ghetto. Hidume buka zilans, ukandamizo veto. Superstar feki, superstar mpigo jeki. Na mchezesha nusu wanja, forwardis na rudi beki. Stereo ni bomb, linalipuka hewani. Swaga nazo kupo nyoto, nazitupa begani. Kwa gizaji wanagiza kaole, CD dukane. Kina dada wanagizo lokole, mili Buchani, twende, Mindo, B-Ball, Stereo. Na wakilisha, na kisha, na wadabisha, pisha.
The incredible, baby.
Mindo, B-Ball, Stereo. Toka lunduno na tuwa na steril. Bado tuko pamoja, bro. Yeah. Tell me what I did.
Upole wangu na nijenga. Yapo mengi na jifunza. Wengi nisha wapiga chenga. Chati yao miwa kwanza.
Our time
makes a man shida hada. Sizo gopi so gopi. Panga pole na dithi hizi sizitaki.
No,
I'm so focused. Level zangu soza hapa na Mungu ananongoza na isi muda haujafika ma. Kubwa na ewaza na badu kukamilika. Pesa zitaki urafiki. Still I keep on hustling. Naipinga vicha viki dela. Keep on shining. Thanks mommy and daddy. Kweli me nifunza mengi. Some dreams are so special, but once they're lost, never to be found. I out of sight is out of mind. I'm making a move. Yeah, they act like blind. My swag is cool, you act a fool.
What?
I'm a son from the hood to home. My niggas with one blood. I'm a black realist from the land of Mwalimu. Told my people around the world, let me tell you, Karibu.
Yeah, yeah.
This is all I got. All I breathe.
All I breathe.
And all I know.
All I know.
It's a business, baby.
Sitazami watu soni, minafanya dili zangu.
The incredible, baby. It's a business, baby.
Wokifanya kama unioni, mina set brada zangu mbea na ibeba begani. Wabishi hawabishani.
Niko booth na tema flow kama mifupa. Mashairi anaruka ruka kama kuku mwenye mzuka. Kapuku kila zabutu na kunoa kama chupa. Na kama sishiwi chenchi kama biashara sambusa. Incredible, moko wa miujiza. Na kwa ya kiume, voko kaya Jesus. Maza kanifunza, nsiwe mroho wa marifa. Nibakia msiri asiye na dhambi kama chocha kanisa. Flow ni paka na ina roho kama tisa. Mwenye roho ya mashaka, fuate somo la kanisa. Miko boko we kibisa, soko we ni hisa. Shika namba niche moko, chagua mbili paka tisa. Na niko aire kama grupu la marasi. Mautundu ya sio jificha kama mtutu wa jambazi. Niko huku toka yanki, dungu paka punki. Nina mudu kila mtundo, toka dufu paka dansi. Nina muku kwenye punch, duke kwenye drums. Pesa kwenye fuko, so ni kuku kwenye lunch. Nitafute kama unioni ujiwe basi. Niko yuna ninginia kama tone la kamasi. Mindo,
DJTist.com, the incredible.
Tungo zangu kisungo na funzo kwa wapumbavu.
The incredible, baby.
One, the incredible.
Tungo zangu za tungo ni funzo la tuzo kavu. Matunzo ya zangu tungo ni gumzo ndo mana mshavu.
One, the incredible. shredded.
Tungo zangu kishmengo na funzo kwa wapumbavu.
Steve Incredible, baby.
One the Incredible.
Tuzo zangu za tungo ni funzo la tuzo kavu. Matunzo ya zangu tungo ni gumzo ndo mana mkavu.